Omnye umsebenzi wanoma imopho umzali ukuvikela ingane zakhe. Futhi njengomkhwenyana nobaba, ngumsebenzi lo mina engothatha ngokuserious kakhulu. Ngakho, kungani ukuthi sitshele ukuthi uNkulunkulu yena wehlukile kulokho? Usazindla. Angikubingelele, ngikwamukele futhi enkosini eFresh, ngingusibalo BT Ngema, ongumlomo kaBenedict weChristian Twins. Sanda kuxoxa insukwini ngokwehla nokwenyuka kwempilo kwezinye izikhathi noma ngavamisile nokho izehlo zisehlela ngamandla asho kusiqumba phansi sesibhekene nomonakalo njalo eyiwenzayo. Nasi isicelo somkhuleko engaye ngasithola kungekudala. Sifunda kanje. Sengimile ukusebenza ngenxa yengcindezi nokukhathazeka enginakho. Ngithole kanzima ukwezeyimali. Futhi yonke into engithi ngizama ukuyenza ibukeka ivese ingalungi. Ngihlona ukunakela iy'ngane zami. Angikwazi ukuyithengela ngisho iy'ncwadi zesikole nokunye nokunye okuyizidingo. Umlaleli, lezo zimo ziqhamuka ndlela zonke. Ngakho namhlanje ake sijule ukuze sicabange ukuthi senze njani uma siyishayisa edwaleni sesibhekana nalezi ngqinamba. Amahubo 61 verse 1 kuya ku-4. Yizwa uNkulunkulu ukukhala kwami. Lalela umkhuleko wami. Ngikhala kuwe. Ngisemkhawulweni womhlaba. Lapha inhliziyo yami isebuthakathakeni. Ngiholele edwaleni eliphakemeyo kunami. Ngokuba ubuyisiphephelo sami, inqaba eqinileyo ngakuso isitha. Ngiyakuhlalekeneni lakho kuze kube phakade. Ngiyakukhosela ekusithekeni kwamaphiko akho. Sihlobo sami, inkosi uDavide eyabhala umkhuleko wabe kumbe yabe iyinkosi enkulu kunawo wonke u-Israyeli owake wanawo kuze kube sekufika inkosi ehlukile kakhulu uJesu. Owafika emva kwenkulungwane yeminyaka. Nokho, nakube inkosi enkulu futhi eyabili iqhawe lempi, kodwa zimuzwe khala uNkulunkulu uDavide ethi, inhliziyo yami isebuthakathakeni. Futhi sihlobo sami, angikutshela ukuthi uma kwakukuhle ngokwanele endodeni enamandla neqinile eliqhawe iqhawe lempi uDavide, kanjalo kuhle nakimi ukukhala kumdala wey'nsuku. Nkulunkulu wakho ungumvikeli wakho, khala kuye ngoba ngumsebenzi awuthatha ngokuserious kakhulu ukuba alalele abakhala kuye qede abavikele. Alibongwe izulu. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e-fresh nsuku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677 06 0077. Lengosi ungayithola futhi ungena ku-Spotify naku-Facebook page yethu. Kungenjalo, download i-app yethu kuzonke lezi nkundla. Igama olicofa linye phaqa lithi izwi elifresh.